yannde jo yewtere ke mintaji sappo e joyi nani kibaruji meɗen e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta e moɗon. Nder sembe kibaruji meɗen hannde en kalan dow hawrine waɗane doso to ɓe juuɗe en tawa nder filla jande kawri ngam ƴewtinade no waɗe ko jande dartake nder région doso. En kalan ndu fa hannden dow ekkintinol dow filla kokkol habaru dow ummotoɓe leyɗe mumen no jaha leyɗe tubakoɓe gol kokkoɓe habaru tawaɓe ɗo ñamay gona no gaɗane. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow jaccere wi'ane dow sigila hijju hikka en nanan ko ardiɗo ko ho e fedde agence ji leydi Niger bi'i. Kiite caka Samira Sabu e ONF sarusi kawjiɗo filla piyol ɗereji wurtina bi'aɗe gaɗete hannden ɗen cottinama jara laso e joyi lewru octobre. Miccintinen ndu ni ko kiite ɗe lawol mum ɗiɗaɓol ni ko cottina cottinol aranolgol ɗiɗi lewru août hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati waɗa ɗe gartira hannden aboka ONF kan ƴami ɗe cottine. Samira o du ni ittama golle laso e tati lewru octobre du hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ngam ñammini ardiɗo leydi dow facebook mum. Ko jas doso komiti cingaɗo gam hawjo jande wi'i durwan hikka ko watta murtere jangoɓe e janginoɓe ɓuytiri lokkol on du dartake nder région doso ɗum du waddi ko kenga ɓe juuɗe mumen tawa nder filla jande fuut kawri doso ngam ƴewtinade no waɗe ko jande dartake nder région o. Nani ko Adamu Moussa ardiɗo ko jas doso wi'i Moussa Mumuni gam famtinde himɓe.
Se gonga sakkitorde nde murtereji keɓanoma amma ɗum memay dow so sanne gam komin joɗi min daari no murtere nden waɗiri dow hemre nogay e joyi yaade capanɗe tati e jeetati heɓa dina nder département mo doso. Min gaɗi sigila golleji ko nder mo jahale waɗama nder lokkoloji ɗin fuu e tindinde nimɓe waɗi golleji gaɗaɗe nder janguirɗe ɗin waɗi ko kulle kewɗe accama seni du wakkati fuu golleji ɗin no waɗe miɗo mila ko hitande hikkande ɗum deƴƴinto sanne ley doso ko heɓano ɗum yaadu yeeso no ɓeydoto sanne dow majju.
Bureau UMUS fedde jinganore jangoɓe université mozen nder hawri gam ƴewtinade no jande mumen woni no waɗira e no nder ko bandiraɓe mumen tawa. Bureau o du ƴami he gomnati misali ministére kawjiɗo jandeji mawɗi durwo ko watta jande hikkade dartaki. Nani ko Abdoulaye Djibril jangina ardiɗo bureau o wi'i Ali Keita.
L'UNUS exige de prendre toutes les
fedde UNUS ƴami laabi fuu kanɗi hooƴede ko tawe jande hitande hikkande yottake e fahande inde ƴama jobdi ceede ko jangoɓe université ɓen kokkete ɗum fuu to jangoɓe kulle tariki e ɗelle ɓe yaade jangoɓe far gurda e cellal ɓe e fahande ceede ko jangoɓe université kokkete ɗum keddinoɗe yoɓe kamɓe ceede maɓɓe ko potiri. Fedde UNUS nde wi jamray laabi ɗi ministére hawjinde filla jandeji mawɗi ɗin ko singi do filla hawji université on. Fedde nden no watta dande e sarusi kawjiɗo cuuɗi e ñamdu ley université on moƴƴina sarusi en to darudaru fuu tawe nder mum. UNUS no yetta fedde CNDAS gollal ngal waɗi nder keɗanol mo sala poɗagu tawangu hakkunde ministére hawjinde jandeji mawɗi nden e syndicat jangonoɓe mawɓe on.
Ƴewtinade daara ñumoji sukaɓe ummatore leydi e no waɗe ko laabi ɗi gomnati singi gam ɓeydade mabɓe ɓe waɗa sembe ɗum ɗu woni hoore haala hawrine sukaɓe ummatore région mo Agadez alarba bittiɗo o dow balla kapet sarusi kawjiɗo eto sembe sigilaji gomnati. Nani ko sukaɓe ɓe bi'i nder hawrine de gam hollude saɗormaji mumen. Moussa Mamma waddani en habaru o.
Sukaɓe ummatore ɓe gala golle ɗe ɓe gamata e koye mabɓe waɗi projet ji garle commune o a tawan sukaɓe ummatore jaɓle région ɓe ɗan ketta nata
hen
ndeni en koƴƴi do lawol filla dillawanɓe wari faddake gurdal lobban sukaɓe ɗan Agadez eɗum laati du lawol noon kanugol ƴewtinede fa woɗam heɓa ɓe keɓa dammugal ngal ɓe natirto e ley muraduji duniyaru mosola e caɗale goɗɗe
ɗe.
Sukaɓe ummatore ɓe eɓe gonniɓe mburi do hakkeji mum ɗi en no joli du woddu konda e be jame be jottina ko lati telaido mabbe dum enda fa an hunde hoya saka be matore nani dum no kewi no jodi mere tam golle ngada tede fu wala ay woddu gomnanti wala na walde tabe fa be jita hono laabi goddi jonka subaka fu gadan dum yar
pleinement en retard.
West African Democracy Radio, radio non tawado ton Dakar leydi Senegal. Suudu himbe be gonno kokka ekkintinobe gonno ekkintina kokkobe haboru tawabe do nyame do no golla ko watta be andi nobe ko tokkirta be kokka habaruji do filla ummotobe leede eno jaha leede tuba kobe be anda du nobe ciriyori sigilaji mabbe fawoda nani ko ummuso halay hali gam famtinde himbe. Maryam Kenda waddani an habaru o.
C'est juste de voir quel est le niveau.
Dum tawa kenana fa jeebe to andal hokkobe habaruji ben tawa yaadu yese be der mojjinon halaji ko be atto ekintino gonno jeewa gollal kojol habaruji e mojjinon mudum do dilla be leede ko wala e lawola misali hano radio deni andi no re wada ma leemun no waddo denne alla e ballaga radioji dimi golli ditto idi mbayi wallude mun do andi noje gattede den e tindinde sukabe ummatore sador ma tawado der dilludu ko wala e lawol denne mana jande kiddino gol woni tawe hokkobe habaruji ngatte e gaddol yewtereji do filla dilambe leede ko wala e lawol dum enimbe pama hala kanedo wawi halde wakati dilludu sendira feroybe dilambe leede e tefobe durode ngodi ko min gansiti pelle leede yasi goddo no golla der lawol majjun o yeme e ini aster
gada cankitol fijo kirsale durobe jippake der cakantaraje to diyan hudo heboto sanne jippake mabbe kidu no wawi waddode sadoro maji caka mabbe e durobe gangese den jofaka nani ko Almansour Mohamed kawjido kap golle kapen fedde duro nore yadu yeso durgol der leddi Niger wi gungu mamman dantani gam famtinde himbe no woni no wada.
Aujourd'hui par rapport à
hande hana ko darta jippaaki law ko durobe gonno ngada dum dum wala fu e lawol no kuje fu ndiyam no wodi tam message hedde region Tileberi amma le regionji di to fu ndiyam no wodi le no kuje durdude lawol fu wala ko durobe don jippo der regionji Gaya Gidan Rouge Magaria Tesawa e age fasa dorma nata hakune mabbe e remobe kanon miden don miden ngada tindinol yaade to wombe do inde amin der leydi ben fu e wi ko durobe be munya ginan fa gese den njofe nokku ngotto sador ma way hebede don woni sengoji region Tileberi dum du dum wadi wakati ko durobe kepta yaade dow yaade yanje farno kuje durdude den Allah e rafinde nagu be gonana hande badangal gese bani bangude denne don tan hani gite ndeke dom
travail des vrais citoyens affaire
kirsale hitane hikkede ni hokki lawol wutune ribe nyenyube yilade département Ingal fu chaka jena lewru septembre yade laso e tati mayru gan tufude dabbaji tawade der leddi din do dabbaji Niger e Chad ujunaji keme tati dabbaji ujunaji hemre tufa hanono Boubacar Hamani mawdo sarusi cellal dabbaji mo agade salirani dum Soumana Amadou wakati noddunomo e telephone.
Dabbaji ujunaji hembere e chapande jeetati e kebride sappo e jeegon kanyum won komin tufi e le nyaladen don dabbaji du ujunaji noga e jeenayi e kem jeena e chapande jeetati kanyum komin kokki safareji ko sawrto deedi mudun en ko watto du kono dabbaji ujune e kebride e chapande nay kawon komin chawr tawat no nyawi e le wakati on don do dundu kono fuse hisama e do dabbaji ko buri ujunaji keme tati ko juwayi e der kerol regionji leydi Niger fu hawta du kono goddo juwayi leydi Chad kandu ngari hitande hikka gollangal min gollangal buri keddi ko min gollan le hitande fu sabu Allah e min gaddanam safari fa kewi min kebi sadorma goto on nawati ko min paddo dabay be kebi tufe sabu goddo no chatti sanne dum du konda ni dum juutay dum hada min wadde golle amin
fecere are ado tede kotonu leydi Benin fu loreji leyda yasin gona no dindede dum du no buuta kebal jon en loreji mawdi leydi Niger hanono Gerard Delan ardi do fedde jinganore jon en loreji adobe arino nanna der leddi Niger haliri dum nani ko beedi wiude Umaru Hamma gam famtinde himbe
les marchandises à 90%
sont are ko lumor leddi Niger ko hoyte port cotonou fu mobilaji leddi Benin gonno gadda dum sabane en kisake do mobilaji ujunaji chapande jeego e joyi ujunaji chapande joyi jeddi fu Benin no enda woni ko waddo dum go fu me tokkay laabi joyina do fila kojol are be no tawado fa hanne ko xere en no godi latibe no jaban ciede ko watta ujunaji chapande tati do mobile fu dum do fa hande ko watta milliarduji jeddi français fa kany won ko jaccionto leddi Niger.
Dakar
mobilaji kojoji por kotonu yana marade na gender dinno ndu kondan ko itete do mun no duudi sanne faana yotto jaati milliarduji hembere latidi benen heban tamadu kono leydi Niger ka han hedde dum enen dubina e jena min gadi no fedde go min jojjini gam batte te fogol mobilaji kessi faawar jondu wadai
depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas opérationnel
arana majjunni ko suudu kite leydi France mawdu jukki gomnati leydi France yoba bi arak bi harki nabi en gumiya gom nabi en gumiya bi leydi Algérie gom ujunaji sappo e jewi cede euro gam moytol gacce e o wadana wakkati o wonduno e babi ko ton der leydi France hano no dum halira alarba o do AFP suudu habaru ko koru suudu leydi France o koru habaru gom babi ko duni kam en ujunaji hemre e woygu leydi France aduno wakkati hano gumiya wakkati leydi Algérie tefanno hebude marde horemu der mabbe ujunaji la sotato tanjara leydi France gandare no wadi ko be lato bibbe leydi France horibe bendu wakkati konu guntimuno acca kana der leydi mu en
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger hikani wadan himbe miliyoji joyi jehube hijjowi do der leydi Niger be ujunaji sappo e dido der hijjotobe leydi Niger be ni wadi be kebe nyaami ko nyaami nyande mina arfa e almuzdalifa hanun kalo do inde kampaniji azon suji leydi Niger wi iri dum amma ardi do fedde ko ho fedde leydi mauna hawjina filla hijju der leydi meden yeddi halaka nani habaruji di adama dawaci sirri gam humpitidde himbe
Itaade hikka hijjatoɓe ko wattu ujunaji tato ɓe leydi Niger ka en goni keɓay hono ñamdu ko haani heɓude wakkati mom jettino to enɗan mina e arfa kañum e musdalifa ɗum ndu konda ni wonno ko fa hande Hassan Mani kaalodo inde pelle jaaroji himɓe makka ɓe leydi Niger haali caggal mum ndu fa hande kanko Hassan Mani o wi no woodi kulle kewɗe jaati ko yi'a ton enna ko fonditaki ɗum ndu konda fuu ɓe mbi hono hoorejo ko ho e enɗan kañum woni yeeso majjum
amina plus de 3000 pèlerins
mina ko wattonimɓe ujunaji tato waɗi ñaamayi ɗum e min mbawi wiide leymu jangore alfande ɓiɓɓe leydi Niger fuu tawa makka nde holla ko baral ceede gaɗago ngol hegaka ɗum yadata eno saudia gollirto almoisasa fedde hawjinde golleji ɗon ko hollimin ɗum no woɗɗodiri e ko koho holli komin gaɗi hisabu majjum tawa har kirjoytoɗo fuu ko itta ɗum waɗan ujunaji capanɗe tati
250000 francs
amadou idrissa barbizo gollowo mawno enamo koho o wi ɗiɗo haalaji yo pene noon o wi keerol ceede jaɓanoɗe wakkati himɓe gonɓe mbinda koye mumen fa yahi joore ɓe pat ɓe gattiɗe ele desirɗe agence uji ɗi ton enɗan saudia
je la firme c'est fou c'est
2000 mi hakkinkini ko ɗum fewre no buuɗi keme joyyi e capanɗe jeegon e ko deki kijjoytoɗo fuu hokki wakkati no bindol inɗe nimɓe gon ceede ɗen la siba goto fuu foti ɗum ummoto fedde fuu nden ceedeɗen banjoale e bankiyale e banque toon do wala fuu goduɗo lawol memaɗe sahana fedde hawjinde sigila on woodi du ceede ɗe ñamdu hijjoytoɓe e nokku toɓe powtata pukkorɗe maɓɓe fuu no tawa hen
leydi Niger latneke himɓe ni mbowka hitande fuu so wi'e ele hijju e ɗan yi'ama kulle goɗɗe ɗe cuɓinaki
bandiraɓe hettiniɓe studio kalangu dow yewtere pindinol meɗen hande ngol dow filla jaccere wi'ane dow sigila hijju hikka gu kokkol habaruji meɗen e fulfulle timmata seni mbi en assalamu aleykum accan bandiraɓe amin gara kokka habaruji e hawsankore Kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde berningaw
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi Niger